ロフェロイテプタイタナ。なくねいら声いつくきゃあえれテラプリチアイオヌイラワチャロハエテオキナマ
ngia maua a tenei wata he wai ata tawhito a ko te hoki ngā mai. No reira ko ua mātu nei whakaro ki te whakamana ia ai ki te tautoko ki te whakaako i tō maua i tō maua nei reo ki te whakakahangia i roto i tā maua nei hāpuri ki te whakaako i ngā tamariki mokopuna i ngā tai ohiranga tahi māne.
Ai. Tērā tā tō tāua o tō māua hihia, ne? Ki te whakapatu i te mataku i roto i a koutou. E pirangi ana te kōrero, ne? Mena ka hihia te kōrero karawhiwa, kaua e mataku, ai, ne?
Kōrero.
A lot of free resources out there these days. And we don't live in the day where we're getting smacked to learn our language.
Ngā whare wānanga,
Ki
ana ko tūhoi, ngā whare wānanga.
Those ones from up the valley, boy. Speaking of the valley, shout out to
Whakatāne.
That's our brah.
Kia ora.
Kia ora.
Kakite.